noga e jetti lewru juin hitande ujunedidi e noga e joyi ni lawol kayongol nokku noddirteɗo Sandare camion ngaji kaña karngaji kewɗi dari ton do lawol ngol moƴƴa emprantiɓe kañe chauffeur ngaɓɓe fu jalti eɓe dartotoɓe ƴaɓɓiro foti mobilaji maɓɓe ɗi nufa ɓe gaɗi gonguinali no ngolɗo lawol Sénégal Mali worri ñalawma hannden o
Sandare eyo ngoddo Sandare dottorado ngoddo lawol yu jati chaere mawde gol boni fa jabbiti sabi tuboji di fadde ndungu o datul gol na samtino lugge na hewi gudro osan mobilaji maɓɓe tampan sanne fadde may yottade bomo
non dum wodi hakkunde gawo kanye seware du o do goto mo jabay inde mudum inde hollitide ciagal bono golda tongol wayde ndena gudan tampinibe ton sanne
gawo mi iwri mi jotti ke seware fay boya mi wawade badde di duda tongol gudron ka wala jati denno mi nyetiraka notral dat yogaji yalla natule ngalura gosi tatongol la wodi hakkunde on do nokku o e gawo ka gol hakkunde ombori e gosi wada fay seda yo tan tamper
tatol gongol kasen gol yimbe le tampata le hen hakkunde gawo kanye an songo le odo nokku wakkati fu yimbe le joni kaborde kanye palto ton jamaade de so teta jawlele mudun en
ñande alande jon en kaborde piri kan kaaje fa nawi jawde amen fuf tetama to nokku tasara koyngal chauffeur ama jati heli to jibinan dawoɓeɓe wajjibinan nur yo goro fuf yoɓɓa uñaji nayyi hippugol kay yo ñande fuf hakkunde an songo e gawo enen gaɗe sito radio fuf yo goto kuteji bonugol ɗatol ngol
suudu ministre humnidu kabar ɗati le leydi ndi hollitide an andini oɗo bonnano ɗiɗo ɗati jati oɗo ministre wakkande mo nodda ortem de o wikkulati sababu muɗum yo mobilaji mawɗi jati bonnata ɗiɗo ɗati o ɓeydi le hen duwide lamano wonde haɗude doggude ɗiɗo mobilaji
la route quel que soit la structure
no tolum inira fofu soni dongal yabitingal na dogando mu ngul jutata balde wana tan datol kati jijeni madun ngol sikaso yo kala dati di mulaji mobi dongam en nana yabiti no torto e misalo so kati di inira ma yalla na heba dubi sapo e joyi boy fofu dubi joyi di bonan tawene lerji kewdi lam o itata yalla mu inde dati mawdidi
ministre dambele madina sako wihi imadraja gonde wadde do hen yalla dido dati an moyintine ka dum e tayde fu o wi golleji kewdu dari ki do wayde denago
la route masigi
datul masigi joyla fa yotade kerol Cote d'Ivoire golle mudun wonmo hafina ewde kati fa yotade kulukani moyinama goko jun o datul Sandare kayna wondi moyintine de kultudal hakuna amen e pabotobe yalla datul jima djijeni na moyintine an wodo dum dati handi moyintine de di kultudal mudun na wodi goko jun o yu hono buguni manankoro fa yottade garalu e kañe sévare boore douanza e jukitingol ɗatol ñono gumakura leere fa tumbutu
fedde nde noddita anager nde waɗi noddago fewde yimɓele dorbotoɓe janɗe ɗe dow ɗiɗo ɗati gattana koye muɗe hakkilla e sanne le ndungu o nohum koni kañum yettinta kabaruji fedde anager nde miccintinde on wiide tan ɗiɗo ɗati jamare nde wawi nangude ñalawma hannden o fa waɗa jahol e garol muɗum so ɗiɗo ɗati bonine ɓuy tan ko heewi kono ayri bangal yirwere kañe keɓe